jo tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal bare noga e jagon lewru avril jena yamde sokidu studio tamani odo wattu goto wodi do radio jamana jenne sikirabe on kompiti te wiide nyaloma handen o ko batto yimbele temetato nyongitibe yurobe le kambera le leedi mutandibe naati wattu jono le leedi meden di hokli tan werdube jotti ki nokku noddirte tijer jer idum woddiri dum wono no nokku noddirte tumbuto ko yata kilo ngaji chapande nay e joy idum le commune bera wattu jono bale kuminide kabaru wallude bingo adama ko be gonde hokkindirde juude fa yotto yo suudu wondu to tumbuto humnindu kabaru himme e yurmene be jehi be pabo yiki be do yimbe le ko yatro ber udinere temere je yom gollobe kabaru bantu gol ko he muden kanyine pabira wakkati jono projet keso be do robe lo holita merbe pabirete dum wonno be kane weltirde kudde mabbe gonde tonde lamo kanyi fedde janginore jande do dowre leleedi meden di kenya be ngadi kawtal mabbe do bomako do le ngal do kawtal fa biuto yalla hono gedde fukkani holdirde dum wonon janginobe jande do dowre de ko puddi murtere mabbe de anda ko fudo haadi yalla de do murtere ana dala di wonono sembe kabaruji di mi jogini on do betande di bismillah modon e hedaade litinde wiide cuudi chapande jeddi e jeegom be dido cuudi di gonno do nokku no dotte de beera leleedi murtandi hollitan weddu be jaafa yimbe le temedi do e chapande jeena yom en jeegom kambe jotti nokku no dotte ti herje irum le commune ber idum woddiri dum on tumbuto ko yata kilunga chapande nay e joyi be do yimbe wakande be jotti no tonde yimbe le hejaabe laamu tumbuto be jotti ki be de do jamaare wattu jono kanko laamido laamu hakkunde jotto tumbuto litti wiide yo dum gotele dum won hono kalda le kawrangal han tebirede leedi meden di kede kanko no dotte Boubacar Ould Hamadi o ko mo sifido hen do faccitango Mohamedou Samaseku
particulièrement c'est le village Tiardi
yo buri fuf der wuro Tiardi e badale mudun le commune ber so gonga hale yo nyogitibe kansinibe faba kambe e koyma bami anya wartude kambar dun den jeli yo mo fuf wada bawde mudun yellam nen kuncana kabar mabbe hore be kebano bokinirto hajuji mabbe wobbe dun na lawul warde den nom ni bilawidi an hani min kulita be do nyogitibe be garti gamabe der sudu baba mabbe min jabbobe no haniri yalla wobbe dun na heba yakawere nyimbindebe so ni be do nyogitibe kebbi natude e yimbe dum latanto beedaru e faaba yirwer leedi ndi e hewtugol jam e deejere darande gouverneur o mawni sanne der landinaaji di minen e nyongitibe be na martondira non ko pagla boyi yalla ima darajina wade bangal wirfagol mabbe so nibbe kebbi silminede no haniri dum beedanambe holare minen mila wiide mi fiyan dabar yottare to bamako tun yalla ko bar mudum no bura hunjenede hore inshallah min keban kala ko hasindina yalla minen baawa hinnade ima daraja man di no haniri
bale kuminide kabaru wallu golle leedi meden di wattu jono be gonde hokkindirde juude faabe di to yollano be kaani faabiraade be do yimbe le nyongitibe suudu wondu to tumbuto humini non kabaru yirwere nedda ko hollita medbe paabirki be do yimbe ko yaata milioji 14 CFA wattu jono minisma fa yotto bale CICR ha CIR gonde tonde be gonde faabaade be do yimbe le kede kanko no dotte Mohamed Kouraysi o kanko laami suudu humini do kabaru yirwere nedda ko to tumbuto ko mo sifi do hen do faccitango Mohamed Samaseku.
Nous avons effectué une mission
de Hiburu Tihardie, Neldebe, Tonoji Nogai Gauri, Tonoji Nogai Maro, Chakuji Sapo Sikoro, 50 kilo, Bidongaji Nogai, Nebam Dilitruji Nogai, Arkildaji Chua di Temer Nai, Sudamaji Temedere, Dagi Temedere, et Nogai Kabe Kabe Kaki Jangirdi, Gongajati Kasindinet Nangudi, and they've been taking within Jam Dambikani, Nautradi Dam, water, Uli Lifuf, water, Nukugoto, Munjam Wudun. Namu yata jamare de denno wakat jun o eden bay wiide te ladin jam nangodi dati dabareji kewdi kuncana makore bangal mu intingol kulli jogi di cadele di e kenya dun asugul goddi denno meden anni fiide hono dido dabareji der nokkuji kewdi limi andani holitama wiide hakke nokkuji sappo e jetti ngoni di nyongiti bebe kani wartude der region o dido nokkuji fuf kuncana makore jella nyongiti bebe na silmine no haniri
la réinsertion des personnes rapatriées
c'est grave so ngabido be mala me ande ngal do bay netton mi joji modo nono didi do numero didi tawomi do répondeur kalon ko jiddon chapande jeddi joyi chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jeddi joyi chapande jitte nay sappo didi sappo didi ko buri miliyoji temedere e chapan e joyi CFA dum anni hokkede hono rewbe le gollonobe ko himude ngombe le leedindi be do rewbe le mbare udinere temedere jeyom hono gollobe kabaru weltinde kudde demeted le leedi meden di ngodo hejo waran tawed le lamu sika so kany e lamu segu dum waran wad ton ko yata duubi tati kede kanko nodirte de mamadou kone o kanko lami ngodo hejo ko mo sifi do hen do focci tango muhammadou samaseku.
Ce projet vise le renforcement.
Imma de odo projet yo sembingol hakkeji kebe robe jogibe usine ngaji pamaridi. Yo projet dubi tati non. Fedde oni famdun darani almsaddaji mudum. Idi mbara ujinaji mal hemmere ujinaji nay e temedidi kalisi dollar. Robe be min paboto jogibe gollirde der region ngaji segu e sikasu. Uri fuf robe gollobe der waytu gollobe be jolobe. Odo projet gollon tanno do hono nyamiri en kulekecce e kanye furbi ngaji di robe be ballitirta machine ngaji dibi jogidi. Je Allah sababu be robe be doro kebe sabbe wakat jun o fay goto dulla wiide robe ngala bawde sanne der ndido leedi hakke ujunaro itemade njon robe kuriduji be wonbe projet o humtanta hore
environ de 1500 femmes rurales.
Walde humnide kabaru janginobe jande do dowore le leedi meden di kenya be jidi e lamodo bomoko do ko woni fandal gal do jidal faabe jewto yalla hono gedde fukkani holindirde walde de do micciteden widbe puddi murtere mabbe an yawara dum wonon ila je lewru marsu ndunombe kolitiri widbe puddi de do murtere de andaka fudo haadi wattu jonobe kolitiri lamodo tinno tabo kongi mudo hono ko be cinnin hakkuno mabbe kambe e lamole sappo e tati lewru me jabbe nondu kede kanko no dirteedo docteur Abdoumal o kanko laami don walde sagon tonde yimbe le janginobe jande do do wori le leedi meden de ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadou Samaseku.
Ndedo darande kay kaldal gal do hakunde yimbe le mbobe daranaade kawal mudum ndennom ne gikanni kawrol do e chakite yonterande hakke tobbe jiddi ngoni de min koliti non laamu o der tarku anni ame murtere gollendu jego berde kay humtanama hore tobbere arandernde woni do tilalaji ngoni yo kabaru juddi londirdo gri 3000 tobbere do berende yo kabaru bamgol e golle furba gollidobe amen yoga tato berende yo kabaru jogolla janginobe be ne berende yo kabaru darande gollobe be kene dum kabaru lugotobe bamabe e golle to IR tun der hitane 2008 de do ngoni tobbe nay rafika worolde be mbawi dawrude ko be muuyi kabe tajuro kay fayso goto himbeji amen di yebama min jukitan murtar golle amen de.
Suudu ministre humnido kabaru hakkune mali e leedele godde kenyen be jidi e don fedde union européenne de heda mabbe gombe le leeti meden di ko be jide mudo ko yambe cinnini ton talkidi talkur wotundur an yowi do kabaru nyame fa hare kany e demal le leeti di talkur wotundur an yowi do no wattu wonti e waydi tirade kede kanko no docteur Ablaye Diopo kanko no ministre kumindo hakkune mali e leedele godde ko ma sifi do hen do faccitango Muhammadou Samaseku.
Le programme que nous concluons
aujourd'hui. Na dum hande ana hani faabude immade leydindi bangal denagu gure boyo golleji majji ana hani waddede office Niger seguto kanye nokkuji goddi do maro ana reme le leydindi golleji didi ngoni le hejongo arande rende yo faabude almusadaji leydindi budi mu ana wara e miliaruji sappo e tati sifa golleji mu ana hani fuddude 2018 fawarde 2020 di do balngal yo balligu hibintinowo almusadaji di idun wara e miliaruji sappo e jenay sifa dido bala sinyinadu pewtudo e habbo wailtere wakkati almusadaji mu ana wara e kobburi miliaruji tati sifa edun hani faabude golleji lam o bangal dabareji ladde
renforcer le systeme de gouvernance du systeme forestier
sekrabo njafoto yodo mumini sende bu non be kolitiwi don supporter en joli ba asedo bomoko do wiama dum woni altinere jabbinonde dum gasay hakkunde mabbe fe sabbi de dum wadi sababu so beedo supporter ngabe memindiri to neddo goto heddiki len hewbe do barmi le hen
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
jurre de jelo dum ne le réseau ngaji di en puddiranto gawto yimbe le hejabe fedde DDR humininde kabaru fa gede de fuddake nokku goto tete kabordo muden kenyen be jihito gawto koni fana mudu fa be jewto yodum woni yimbe le bambe ton kabordo hono be do yimbe le kan dakirede nokku goto fa yotto yimbe le gombe le mokko be du no kan wattirede le dido golleji si wudute ngardam faado sando hulitaweede be kebi ton wakkati jono nokku modo do kuran gaji ngetteli nangi di kani ngedede wiyam de dun odo nokku uttitende du kanko ministre kumido kabaru ndiyam e kuran gaji le leedi meddi de wonno to de cekiti yonternde ko be gattile hen ko an ya fa miliardoji tati cfa idum hani watton ko yaata dubni nogay tagal modo dubbe bi dum lati sababu wattu jono so sukab jokolbe heewbe kani roobe la gobbe tonbe kebi golleji ci urute garantiminiren faado kuccala do ko yaata wotnaabe mere en tem derefa yotto yo yimbe lo humminibe kabaru dogotor ya kambe gondi e wadde ton kawurtal mabbe koni faana ngal do kawtal faa di to hono kabaru dogotoroje mabbe de gori hono kala ko yubbaake en funo be kan yubbinirte dum faa feewa secret do katte nyalawm hande kabaruji meden di min jootu on sane hedaade heejo jamen jootaade min kertiniki de wakkar joono kedibe min do radio jamana to tumbututo ye ngi kiki de Sijo tamani